Usuka lenu sindwa yizinqa bama 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 uzonja lokuthi ndoda yalo utho
ukubala lo msebenzi ntombazane saphenduke sizwe yini inkinga yakho ntombazane abala lo msebenzi esiphenduke izitha wentombazane yini inkinga yakho mina ngawafihla amahlazo akho ntombazane
usuka lenu sindwa yizinqa
yelele wema yeva
bama uzonja lokuthi ndoda yalo
mina ngathula unguhudulela ikhumba la endlini wentombazane
usuka lenu sindwa yizinqa
angishongo lutho
uzonja lokuthi ndoda yalo
hlawuqeda ukudla endlini yami wema
Usuka lenu sindwa yizinqa
Aya ngishongo lotha
Uzonja lokuthi ndoda yalo
Awusuka lini yakabo Ingani mina kodwa mnumzane basukona wefama sapha nesadle kwakona usuka lini yena Uba hubo baye bathu bahupe ngithenga nasani bonani Ngizihlaba noshiyani kwenyaka abafana bamfano sesigodlweni Ngeke ungizwe Mawubangwa zidalwa Kodwa wangempela uyangizwa mangikhuluma ngesikole Awu sikole sami kunjalo kunjalo Ash
Usuka lenu sindwa yizinqa Bama 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 Uzonja lokuthi ndoda yalo
Wasinsizwa savele milaba
Usuka lenu sindwa yizinqa
Kanti namadoda asenkingeni
Bama bama Uzonja lokuthi ndoda yalo
Wasinsizwa savele milaba lava la
Usuka lenu sindwa yizinqa Bama 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 Uzonja lokuthi ndoda yalo
Ukuba ngikhole emthubeni ngabe ngiyakhuluma ngawe
Usuka lenu sindwa yizinqa Bama 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 Uzonja lokuthi ndoda yalo
Wash! Siyeni masosha, siyeni masosha, siyeni masosha.
Usuka lenu sindwa yizinqa.
Sindwa yizinqa, bama, bama, bama.
Uzonja lokuthi ndoda yalo.
Wena uyangisukela, uyangisukela ntombazane wele.
Usuka lenu sindwa yizinqa.
Musuku ungisukela, musuku ungisukela.
Uzonja lokuthi ndoda yalo.
Ave ngiyakholoma.
Usuka lenu sindwa yizinqa
Inkinga kuzothiwa ngithe
Bama, bama, bama Uzonja lokuthi ndoda yalo
Njengoba sindwa yizinqa igaka ntomba
Usuka lenu sindwa yizinqa Bama, 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 bama Uzonja lokuthi ndoda yalo
Hey, ngiyadlala, ngiyadlala njalo, bapha yini